mateka y'u Rwanda. Ikiganiro cya Radio Urumuri. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, nshuti muteze amatwi Radio Urumuri, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana kuri iki cyumweru tariki 15 Nyakanga 2018. Iki ni ikiganiro ku mateka y'u Rwanda, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Simpunga. Amateka y'u Rwanda yakomeje kubera umuzigo uremereye Abanyarwanda n'u Rwanda. Buri muryango w'Umunyarwanda wose ufite uko ayo mateka yawucuzemo inkumbi. Bitewe n'uko ayo mateka yavuzwe, dore ko amenshi yaturutse mu ihererekanya nkuru, bikayatera kugorekwa, cyane cyane bitewe n'inyungu z'uyatanga. Abagiye bafata ubutegetsi uko ingoma zagiye zisimburana, bagiye bajya muri ako kavuyo k'amateka, maze bakakavumamo amateka abafasha kugundira ubutegetsi, gukumira abandi ku byiza by'igihugu, gukandamiza ndetse no kwica abo bashaka kwikiza bababangamiye. Mu kiganiro kuri ayo mateka nabateguriye, nagiciyemo ibyiciro bitatu, mukaza ibyo biganiro ndetse bikazatambuka mukazabyumva nyine mu bice bitatu mu minsi itatu itandukanye. Mu kiganiro cy'uyu munsi ndagira ngo mwiyumvire uko Abanyarwanda b'iki gihe bibagoye kwisobanurira ukuntu iryo tobuga ry'amateka ribagiraho ingaruka, rikabagiraho ingaruka mu gihe bo babona ko ayo mateka yatobwe abigambiriwe, kandi akaba n'ubu ngubu agikomeje gutobwa ku bwende. Abo Banyarwanda mugiye kwiyumvira baratangazwa n'uko mu bagoretse ndetse bakanatoba ayo mateka higanjemo impuguke, bigatuma ndetse bibaza ibibazo byinshi batabonera ibisubizo. Ikibazo gikomeye cyane ni icy'amoko y'Abanyarwanda: Abahutu, Abatutsi, Abatwa. Icyo kibazo kikaba kitumvikana, bikaba bidasobanutse uko ayo moko yavutse, ndetse urwo rujijo rugashimangirwa n'uruvangitirane rw'imiryango n'ibisekuru byinjiranamo, kandi ntibihuza amoko. Buri wese mu mpuguke zabigizemo uruhare mu kubyiga, zagiye zibyiga zigatanga ibisobanuro, zigaragaza ko ndetse ibisobanuro byinshi byose bitandukanye, nta uhuza n'undi, bikagaragaza ko ukuri muri ibyo bisobanuro bitangwa ari guke. Kuramutse ndetse kunarimo, sinzi byaba bigaragara ko yo kuba kurimo bagerageza kuguhurizaho. Mu gice cya kabiri kizakurikiraho, tubateganirije ikiganiro kizabereka ko inkomoko y'ayo mateka nayo atari yo kwizerwa. Yuzuyemo igihu cy'icuraburindi, kirimo ibihimbano ndetse bishushe nk'imigani n'amayobera, mu Gifaransa bita mite. Icyo gihu, ayo mayobera bikaba byaragiye bitwikira, bigatwikirizwa amabanga akomeye bitaga ubwiru, kugira ngo bitazashyirwa ahagaragara, maze bikajorwa, ayo mateka akajorwa akavanwa mu kuri. Mu gice cya nyuma tuzabatumirira impuguke zirimo cyane cyane impuguke z'inyangamugayo, kugira ngo zizadufashe gutendura cyangwa se kuyungurura iyo nzarwe y'amateka yakomeje gucura inkumbi mu Banyarwanda uko imyaka yagiye ihita. ntabatindiye rero reka mbagezeho icyo kiganiro cy'abanyarwanda wari kwibaza ukuntu iyo nzarwe y'amateka yageze aho ngaho kugeza n'ubu ngubu.
Turabasuhuje mwese abaduteze amatwi, turabifuriza kumererwa neza aho muri hose. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro cya VPLX. Ni ishyirahamwe ry'abaharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo. Ni ku bufatanye kandi na Siri, urugaga rw'abanyabwenge baharanira ubunyangamugayo no gushyira mu kuri. Muri iki kiganiro ngiye gufatanya n'umunyamakuru mugenzi wanjye Tarsis Semana uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, nge ndi Jean-Claude Murindabi ndi mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu batumirwa turi kumwe hari Emmanuel Senga ari mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, François Munyabagisha uri mu gihugu cya Canada, Maître Innocent Twagiramungu ari mu gihugu cy'Ububiligi, hakaba kandi Faustin Kabanza ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Abanyarwanda turi bene mugabo umwe, bene kanyarwanda. Iyo mvugo si yanjye, tuvuka twayisanganye abo dukomokaho. Ibiduhuza birenze kure ibishobora kuba bigaragara ko twaba wenda tubitandukaniyeho. Ibyo abanyarwanda duhuriyeho birusha agaciro katabarika bike dushobora kuba dutandukaniyeho. Bamwe mu banyarwanda twavutse tubona mu miryango yacu nta wanga undi amuziza ko badahuje ubwoko cyangwa ko badahuje akarere n'ibindi. Abanyarwanda mu minsi yashize by'umwihariko hari abakunze kwibaza abatese ubundi mu Rwanda amoko abaho cyangwa ntabaho, abandi bakibaza abatese niba nabaho icyo cyakabaye ikibazo cy'imyiryane. Uyu munsi turaganira ku ngingo igira iti amoko y'abanyarwanda n'inkomoko yayo. Mu gutangira iki kiganiro, Emmanuel Senga yagerageje gucukumbura, agerageza gusubiza amaso inyuma kugira ngo abanze tugezeho ibijyanye nyine n'aya moko y'abanyarwanda n'inkomoko yayo, cyane cyane ko nko mu kiganiro cy'ubushize hari aho twageze turibaza tuti mu myigire mu mashuri iyo hazaga kwiga ibijyanye n'amateka y'u Rwanda abarimu bakagera ku kibazo cyo kuvuga ngo habanje abanaba bakurikirwa naba haheruka ba kuri ibyo bijyanye n'amoko. Emmanuel Senga yaravugaga ati nge numvaga ntiyumvisha neza niba ibyo bintu bifite ireme. Emmanuel Senga rero tuguhaye ijambo kugira ngo ubanze uducukurire umusingi kuri iki kibazo kuri aya mateka, noneho tubone twaganira kuri iyo ngingo.
Urakoze bwana Jean-Claude Murindahabi n'abandi ndabasuhuje. Mu kiganiro giheruka twaganiriye koko ku kibazo cy'imyigishirize y'amateka mu mashuri abanza n'ayisumbuye yahagaritswe dore imyaka 20 yarashize. Mu bisobanuro byatanzwe niyo mukibyibuka twasanze ko amateka kugeza ubu atumvikanwaho na bose. Kwicyari gikenewe ari ugusubira inyuma abanyabwenge bakagenda batanga ingingo zigomba kwigwa mu mateka y'igihugu cyacu n'imirongo mikuru ku myigishize yayo. Mu byiciro by'amateka bitumvikanwaho hari ku isonga icyo abantu bita amoko n'imyiyadukire yayo mu Rwanda. Mu ngingo zikurikira ngiye kuvuga muri make aho abantu bagira impungenge zo kutumva kimwe ikitwa amoko n'inkomoko yayo. Ikibazo kitavugwaho rumwe kugeza ubu nicyo kumenya icyakwitwa amoko y'abanyarwanda hagati y'itsinda ry'inyabutatu Hutu-Tutsi twa n'irindi tsinda ry'inyito zivuga ku moko y'abanyarwanda arenga 18 ariyo Nyiginya, Bega, Bakono, Basinga, Bazigaba, Bacyaba, Basindi, Bagesera, Batsobe yenda n'andi nibagiwe. Usanga icyarimwe mu Bahutu, mu Batutsi no mu Batwa, kuko mu Rwanda wasanga Umuhutu w'Umusinga, Umututsi w'Umusinga n'Umutwa w'Umusinga. Ibidakunze kubaho ni Umuhutu cyangwa Umutwa w'Umunyiginya, Umunyiginya akaba ari ubwoko bw'Abatutsi gusa, nabyo ni ibyo kwibazaho. Kubona Umuhutu uhuje ubwoko n'Umututsi kimwe n'Umutwa, iri ni ryo yobera rya mbere mu byiswa amoko mu Rwanda. Biragaragara ko ikibazo ahubwo cyari gikwiye kwerekezwa mu gushaka ubwoko nyabwo mu guhuza Abanyarwanda nabo batanya bwa Hutu-Tutsi twa bugashakirwa iyindi nyito. Ibitekerezo ntanga kuri iyi ngingo nabyujurisha ibindi navanye mu nyandiko ya mugenzi wacu Faustin Kabanza yise mu Gifaransa Les Rwandais et leurs origines ethnisées yatangajwe ku mbuga nka All Africa sinzi bavuga All Africa cyangwa All Africa na Rwanda Geopolitique ndetse n'ahandi umuntu agenekereje mu Kinyarwanda yasemura avuga ko usemuye iriya nyito ya Kabanza wavuga yende ati abanyarwanda n'inkomoko zabo zireberwa mu moko aho yagaragaje ko abanyamahanga bibaza ku mateka y'u Rwanda yaba ya kera cyangwa yavuba kumoka atuye mu Rwanda anagaragaza ko iki kibazo ari n'insobe ku banyarwanda ubwabo kandi ko igiteye inkeke kurushaho ari uko abanyarwanda bakomeje kumaranira mu ntambara zishingiye ku moko yabo intambara zabaye mu Rwanda nyinshi muri zo niba atari zose ndetse no mu karere kizikunze gushingira ku moko muri iyo nyandiko amaze kwibutsa ibyiza byazanywe n'abakoloni birimo amashuri amavuriro imihanda imodoka n'imyambaro n'ibindi byinshi Bwana Kabanza Faustin yerekanye ko ibi byiza bibangikanye ariko n'ibindi umunyarwanda yatakaje ndetse akagerekaho n'impagarara za buri gihe zituruka muri uku gukuririza ubusumbane bw'ibyitwa amoko mu Rwanda akanzura avuga ko abo banyamahanga baranzwe no kugoreka amateka y'abanyarwanda cyane cyane aho bemeje ko abanyarwanda bari mu batandukanye abatutsi bakaba bagiranwa n'abazungu abahutu n'abatwa nabo bakaba ari ubwoko bwari bukiri inyuma bwari bukeneye gutegekwa imyumvire y'abakoloni yatije umurindi ivangura ryakurikiyeho ryageze naho riteza intambara nyamara ikigaragara neza nuko na mbere y'umwaduko w'abazungu aya moko yahozeho mu Rwanda kandi buri gihe ashyamiranye icyo bakoloni n'abavugabutumwa bakoze nuko nyigiza ubushyamirane bwari busanzweho no gushimangira ko aya moko yagize mu Rwanda mu byiciro bitandukanye kandi baturutse n'ahantu hatandukanye gusa nta muntu n'umwe muri abo banyamahanga wigeze avuga adashidikanya k'ubwoko ubu n'ubu bwaturutse ahanaha mu gihe kiniki n'abagerageza kubivuga babikora bari mu bagahuha mwibuke nka Oscar Bowman bivuga ko yabonye u Rwanda mu ikubitiro cyangwa se abakoloni basimburanye ku butegetsi mu Rwanda ari ukuvuga Abadage n'Ababiligi aba bose icyabashishikaje ko ari ugucamo abanyarwanda ibice ngo babone uko babayobora nta bumwe babashakira ari nayo mpamvu byababangukiye kubakoramo kubabonamo abatutsi abahutu n'abatwa mu ndorerwamo y'amoko atandukanye mu gihe mu bihugu byabo bari bashishikajwe no guha intebe ubwoko bw'abazungu abirabura bakabafata nk'ibiremwa byo hasi mu Rwanda naho byari biboroheye kuhabona ubwoko bapfa kwita ku busumba ubundi ngo butegeka yandi icyo gihe bahisemo abatutsi ndetse ntibanatinya no kuvuga ko bafite ibisekuruza byabo mu bihugu bya Ethiopia Abusinia bakaba ndetse banemeza ko abatutsi bari abera mbere yo gukubitwa n'izuba ryo munsi y'ubutayu bwa Sahara bahereye ku miterere y'igihagararo ndetse no ku mico yabo yo korora y'abayoboraga icyo gihe ari bo Batutsi ntibyabaruhije rero kwemeza ko ubu bwoko bwari bufite inkomoko mu Banyamisiri no muri Abusiniya basangamo iyo mico yo korora uburebure bw'igihagararo n'isura ijya kwegera iy'abera igitangaje ko nuko ibi byose byavuzwe ku moko y'abanyarwanda twabyemeye bikigishwa mu mashuri imyaka n'imyaka nta muntu n'umutunga agatoki ngo habe hagira icyakorwa ngo bivuguruzwe abahanga abanyabwenge barabiretse birahita nkaho nta n'umwe ubona ingaruka byari kuzatera iminsi y'icumi kuko ingaruka z'ibi ari ukwemera ko hari ubwoko busumba ubundi bwaremeye gutegeka n'ubundi bwaremeye gutegekwa inkurikizi zikomeye z'iyi myumvire ni gatebe gatoki y'intambara hagati y'ababwiwe ko bavukiye gutegeka n'abandi bumvishijwe ko bavukiye gutegekwa aba mbere bumva ko ari uburenganzira bwabo bwo gusuzugura abavugiye gutegekwa aba nabo bakumva batabyemera kubera ko bafite uburenganzira bw'ibanze bwo kwishyura ukizana nk'ikiremwa muntu ngiy'inkomoko y'ubucakara bw'abirabura muri Amerika apartheid muri Afurika y'epfo n'iya za jenoside zo mu biyaga bigari byashoboraga kwirindwa iyo abantu batabirekera bampatse ibihugu nyamara ni iki kiruta kwemera ko Isirayeli ya kera ku bwa ba Aburahamu ba Isaka na ba Yakobo cyari igihugu cy'ubwoko bumwe bw'Imana uri mu miryango cyangwa mu nzu cumi n'ebyiri ntibyaba byoroshye se kuvuga ko abanyarwanda nabo bagizwe n'imiryango itatu aho kubyita amoko atandukanye kuko bose bari bafite umuco umwe bavugaga ururimi rumwe nta kintu kimwe kibatandukanye kuri uru rwego Faustin Kabanza yemeza ko Musenyeri Kagame Alex nawe yaguye mu mutego wo kwemeza nk'abo banyaburayi ko ayo moko cyane hututsi yari amoko atandukanye abatutsi bafite ishusho ko abatutsi bafite ishusho y'abazungu kuri Kabanza Faustin iri tandukaniro hagati y'aho tututsi ryaba ryatangiye n'ingoma nyiginya ahagana mu mwaka w'igihumbi magana ane yemeza ko hari inyandiko nyinshi zemeza ko amoko y'abanyarwanda ni ukuvuga Bega Bagesera Abasindi n'ayandi asanzwe nyine yaba yarabayeho mbere y'aya y'aho tututsi ndetse ko nyuma na mbere y'uko ubwami bw'abanyiginya butangira kugenda butsinda ubundi bwari bubukikije cyane cyane bw'abahinza b'abahutu abari muri ya moko menshi y'abanyarwanda barashyingiranaga yatanze n'ingero zizwi nk'urugero rw'umwami Mashira warongoye Nyirantobwa umukobwa wa Mibambwe bwa mbere Mutabazi Gahindiro mwene Mibambwe nawe bikaba byaramuruhije kugira ngo arongore bwiza bwa Mashira budashirira n'irongorwa Nyampinga w'u Rwanda muri icyo gihe mwene Mashira nyine umwami wa Nduga w'umubanda Kabanza yungamo akavuga ati kubera ko muri icyo gihe cy'intangiriro z'u Rwanda nta nyito hututsi twa yabagaho Musenyeri Alex Kagame byaramugoye kugira ngo asobanure inkomoko y'ubwibone bw'abanyiginya maze ahera ko abiganisha kuri ya myumvire y'abavaburaya ndetse agerekaho no kumvikanisha ko ayandi moko yashyingiranaga n'abanyiginya ubwo nta gushidikanya nayo yari amoko y'abatutsi bitari byo mu gusoza kuri iki gika Bwana Kabanza Faustin ashaka ko abantu bakwibaza kuri iyi miryango itatu hututsi twa ihura ku moko yose y'abanyarwanda n'ibitakwitwa imiryango y'abanyarwanda ihuriye ku bakurambere bamwe maze ngo yitwa bene igihugu bamwe bafite inkomoko imwe indi ngingo ikomeye Bwana Kabanza Faustin agarukaho kandi koko ifite ireme ni ururimi rw'ikinyarwanda ruhuriyeho n'ibyitwa moko hututsi twa yerekana ko guhera kera cyane ingoma z'abanyiginya zarangwaga n'umuco w'ubwiru n'ubucurabwenge mu mitegekere yazo ariko ko igitangaje ari uko ubwo bumenyi bwa cyami bwakorwaga mu kinyarwanda nta namwe mu bushakashatsi bwakozwe higeze hagaragara ko ingoma nyiginya yari ifite ururimi yihariye rutari ikinyarwanda umuntu akaba yakwibaza ukuntu abantu bafite inkomoko runaka batigeze bakoresha ururimi rw'aho bakomokaga ngo habe harabonetse ibisigarizwa byarwo nyuma yo kubyibagirwa ahubwo Kabanza yerekana ko ikinyarwanda cyatondetswe ku rutonde rw'indimi zitwa indimi bantu bityo akaba yemeza ko abatutsi nabo bafite inkomoko yabo mu bitwa babantu aho kwigira kuri banilotike ni ukuvuga abakomoka muri ibyo bice bya Misiri Etiyopiya Abusiniya kuko nyine nabo bavuga ikinyarwanda mu gusoza Kabanza Faustin avuga ko uyu mubangikanyo hututsi wari ukwiye gushakirwa mu bundi buryo bw'imitekerereze bakunda koroshya ibintu habangikanywa ibintu bibiri bibiri kimwe ari ikintu bise cyiza ikindi kikitwa kibi muri ubu buryo bw'imisesengurire biroroha cyane kubona uwo wegekaho amafuti mu gihe weza undi ngire ipfundo rya hututsi abanyabwenge b'u Rwanda bari bakwiye kongera gusuzuma bakaribonera ibisobanuro bikwiye biganisha ku bwiyunge bwa byombi bakareka ibibatanya hakaba n'abandi bemeza ko ubuhutu n'ubututsi byarangije gukwira mu mitwe y'abanyarwanda ko bitoroshye kubibavanamo ariko ko ikigaragara ni uko icyo umuntu yaba ari cyo cyose hari hakwiye gushimangirwa igitekerezo kw'aba bombi nta kibatanya bakomoka ku miryango ibiri ikomeye igize ubunyarwanda bakumva ko ikibahuza kiruta kuri ikibatanya bityo aho kubona umututsi ubuhutu n'ubutwa mu ndorerwamo y'amoko ahubwo bigashakirwa mu rwego rw'imiryango mu gusoza nagize amatsiko mbona indi nyandiko ndende yanditswe na mwarimu Mureme kubw'Imana yatangaje muri Science Politique Rwandaise akayita inyito ndende yitwa La réputation de Monseigneur Kagame c'est mateka défie la calomnie de faire l'article de Faustin Kabanza intitulé les Rwandais et leurs origines ethnisées et défendre l'inganji karinga umuntu agenekereje yavuga ati ubwamamare bwa Musenyeri Alex Kagame se mateka butsinda amahomvu gushwanyaguza inyandiko ya Kabanza Faustin yise abanyarwanda n'inkomoko yabo ireberwa mu moko no kurwana ku nganji karinga nibutse ko uyu mwarimu Mureme mu kubw'Imana yita historien économiste politologue rwandais kayibandiste Alex Kagame Emoreme. Ninyandiko ndende y'amapaji 26 igamije ko kugutukana yikoma bwana Kabanza Faustin imuza ko ngo yakerensheje Musenyeri Alex Kagame se mateka ndetse agahindura nabi inganji karinga yita Tambour Victorieux. Harimo rero kwikoma gusuzugura no gukoronga bidakwiye nyirayo nkuko nabivuze ninyandiko ndende itari mu buhanga bwari butegerejwe ku mwarimu w'iki gihagararo ahubwo ikarangwa n'ubwishongozi gutukana gusebanya byose byerekana ko ya ndwara yo gushyamirana hagati y'Abahutu n'Abatutsi ntawe yagiye uyisanga no mu nyandiko za gihanga ubishoboye wese azayisome bibaye ngombwa twazayigaruka yenda ikindi gihe kuko hari nk'ibyo yemeza ku byerekeye Abatutsi ko atari bantu nk'uko Kabanza bivuga ko civilisation y'Abatutsi ni civilisation twezi kandi ko imihango n'imyambarire ya Gitutsi ifite inkomoko yayo mu Misiri ndetse no mu Bayahudi ko Abatutsi ari Abanyamisiri Abanyabisiniya nabyo arabyemeza ndetse akongera ko bafite amaraso y'Abayahudi kuko ngo Abayahudi bahungiye muri Afurika bityo bakarongana n'ababirabura abirabura nabo bakagenda bimuka aba nabaza Kabanza niba ari ubwo bigeze bombi bavugana ari mu nyandiko cyangwa akoresheje ubundi buryo murakoze reka ndekera aha ngaha
ugeze neza ko wisubaza Faustin Kabanza niba hari icyo avuga kuri icyo kibazo ubajije Faustin Kabanza
murakoze cyane wenda kubijyanye ni nibyo nsenga yavugaga turaza kongera tubigarukaho ariko ndamushimiye cyane uburyo wenda uburyo bwe yashoboye gusesengura ariyo nyandiko kandi n'izindi zose yashoboye kwifashisha gusa muri kano kanya ndagira ngo umusore n'umusubiza kuri icyo kibazo yarambajije ku bijyanye na n'uwo munyarwanda w'umuvandimwe muremejo niko ngira ngo niko yitwa ntabwo mbonye maze gusoma iyo nyandiko ku bwanjye nabonye ko yari irimo ibitutsi bihagije harimo ibitutsi kurusha uko harimo gusesengura ntabwo rero iyo ngeye umuntu ntuka kuri buriya buryo akenshi mbifatira mu rwego rw'abanyarwanda n'uko bashaka gusubiza ibintu ntabwo nigeze nshaka kwirirwa muganiriza ku bundi buryo ariko nzi neza ko hari undi muntu wagiye baziranye wamubwiye atabikorera ati yaba Faustin Kabanza ndamuzi ati kandi nanone ntabwo wenda kuko kandi nanjye ndemera ko uwo mugabo ashobora kuba rwose ari umugabo w'umuhanga ari umunyarwanda wize nk'uko n'uwo mugabo yamubwiye aramubwiye ati wenda wasubiza umuntu mu buryo navuga mu buryo bwubaha kandi bubarimo igitekerezo bubaha inyandiko ye aho kugira ngo wibande mu kuzana ibitutsi mu kuzana gusebya ariko hakaba n'abandi bavuga ko ariko uwo mugabo n'ubundi bwose asubiza yaba ari inyandiko cyangwa se yaba n'imvugo ubwo rero ubwo buryo bwongeye ntabwo nahitamo kubukoresha nahisemo kumwihorera
urakoze cyane Faustin Kabanza nk'uko turi ishyirahamwe riharanira amahoro n'ubwisanzure mu bitekerezo igihe cyose dushimangira ko naho abantu baba batumva ibintu kimwe bashobora kujya impaka cyangwa kuganira mu bwubahane icyo kintu rwose ni ibanze iyi ngingo ijyanye n'amoko y'abanyarwanda n'inkomoko yayo ntabwo byatangaza ko abantu bayigiraho imyumvire itandukanye ariko kuba umuntu atahuza n'undi igitekerezo cyangwa imyumvire ntabwo byakagombye kuba intandaro yo kugira ngo umuntu abe yakwikoma undi ni nk'uko n'ubu turi kubiganiraho twibaza hari aho turi bugere twibaze tuti ese niba n'ikitwa mu buko kabone naho cyabaho nk'uko abantu babibona habaye umwanzuro w'inyandiko Emmanuel Senga yaduteguriye mwiza avuga ati ibyo byose ntabwo byakabaye intandaro yo kugira ngo habe imyiryane Faustin Kabanza rero dufite amahirwe ko wabikozeho ubushakashatsi wabifasheho umwanya uhagije none mu gutangira mbere y'uko abandi batumirwa turi kumwe nabo bagira icyo batubwira batangaho ibitekerezo watubwira mu by'ukuri impamvu yatumye abanditse aya mateka bashimangira inkomoko zinyuranye bakabitsindagira rwose mu gihe kandi bigaragara ko ari ikintu cyo kwitondera mu gihe bigaragara yuko abandi babikoze ubushakashatsi babibona ukundi
Urakoze cyane Jean Claude, ndagira ngo nanasubiza akabazo gatoya mbere y'uko nkomeza kuri icyo kibazo warumbajije. Ku kabazo gatoya Nsenga yasa naho yibajije avuga ati twakwibaza n'impamvu nko mu Banyiginya cyangwa se hari wenda no mu Bega agomba kuba yabavuze ati kuki bo nta bahutu dusangamo. Mu by'ukuri Abanyiginya n'intuze ni ubwoko dinastike bwo bwaje nyuma, ubundi bukaba bukomoka ku moko ku miryango, ariko nshobora gukoresha ayo magambo yombi. Harimo nk'abasindi, mu basindi rero usangamo baba bahutu baba n'abatutsi. Mu by'ukuri Abanyiginya ugiye gusoma waba usoma mu wasoma mu Nganji Karinga cyangwa se n'ahandi, Abanyiginya ni kimwe rero nk'uko twavuga abaganwa b'i Burundi, ni dinasti ariko yakomotse kuri iyo miryango yindi ya mbere irimo abasindi nk'uko nari mbisobanuye haruguru, abasindi ukaba wabasanga hose. Ngarutse rero kuri icyo kibazo,
nuko unyemere nuko baje ari abantu bihariye batorwamo umwami, ni ibyo cyangwa ni ibindi?
Uya nuko ahubwo nyuma ho ubwami butangiye gufatira isura bwafashe iryo zina bwite ry'Abanyiginya. Ni nkuko mu by'ukuri burya mu Burundi nta muganwa ubaho, nta muganwa ubaho. Icyo nshaka kuvuga nuko nta n'umuryango wi waje nyuma urabyiyita uravuga uti twebwe nitwe nkuko ari twe dutorwamo abami, bityo twiswe Abanyiginya cyangwa se abandi bati twiswe twise abaganwa.
Ngo bisobanuye neza birumvikana.
Ariko gutanga urundi rugero kureka ngarukiro no ku kibazo warumbaje.
Emmanuel Senga banza rage kunganira ngo bishimangire kuri iyo ngingo mbere y'uko komeza Foster.
Ya mihangana na Foster mbere y'uko komeza hari cyo nari ngiye kongeraho ngira ngo nkoreho precision nyine kubyerekeye Abanyiginya. Ni ikintu nasanze mu mwandiko nanone w'uyu mugabo wagomba kuba yadufashe Emmanuel Nduwayezu wasobanura ko hagati y'imyaka y'ikinyejana cya 12 na 13 ariho iyo miryango cyangwa se hagati y'ikinyejana cya 15 na 18 mumbabarire ayo miryango yategekaga, ni ukuvuga yashobora kubyara abami ariyo Abanyiginya, Abasindi, Abega n'Abashambo n'utundi turyango dutoya ndetse utundi twoko nako dutoya twitwa Abatsobe, Abakono n'Abaha aribo byaba byaratangiye kwirema bikigira itsinda riri ku ruhande riri hejuru y'andi moko. Nako ngaho nashaka kongeraho gatoya.
Urakoze Emmanuel, wari uvuze yuko hari Emmanuel Nduwayezu twari twashatse yuko nawe yagira icyo atangaho igitekerezo, bo yavuze yuko atabashije kuboneka, turamwumva. Ushobora gukomeza Faustin Kabanza?
Nibyo rwose, nkurikije icyo wari uvuze Emmanuel Nsenga, ni iyo miryango yiyubatse nyuma, ni kimwe n'uko n'ubwiru uko tubuzi nabwo bwaje nyuma, bwaje nayo muri iyo myaka yo mu kinyejana cya 14, ntabwo imyaka wenda aho ngaho abantu bazayisubiramo bakareba kuko n'ubushakashatsi ndavuga muri kinyejana cya 14 na 15 gutyo. Ngarutse rero ku kibazo Jean Claude warumbajije uvuga uti ni ukubera iki ayo moko yaje ndetse akanatsindagirwa, byatewe n'iki, byaturutse kuki? Ariko nk'uko nanabigaragaje nako nanjye nabisomye kandi no hirya no hino, nuko abazungu bakiza mu Rwanda mu by'ukuri baje mu kinyejana cya 19, ko tunibuke ko muri icyo gihe hirya no hino cyane cyane muri bihugu byateye imbere hari harimo ikibazo, ndavuga mu myigire ya ibintu byawe bita ibya etnologie, Iburayi bari bashishikajwe no kumenya inkomoko y'abantu. Muri icyo gihe cyari kinabashishikaje cyane rero mu byo bijyanye na za etnologie, n'iki bari bakeneye no kumenya aho Abanyafurika bahurira n'aho batanira. Ni muri urwo rwego rero bakimara kugera mu Rwanda bagasanga hari abategeka, baravuze bati abangaba bategeka buriya ni ukuvuga ko byanze bikunze bafite icyo bihariye, bafite lettre cyangwa se bafite amateka yabo n'inkomoko yabo, niho bagiye kuzajya bagenda bafata utu letre cyangwa se utumenyetso utunutu bakaduhuza bakavuga bati bityo ni ukuvuga ko abangaba bashobora kuba baraturutse ahangaha. Bakongera bakavuga bati aba nabo ubwo tubona baba bameze gutya, yaba ariko ntabwo ngo bakoraga statistike z'igihugu cyose, barebaga umuntu umwe cyangwa babiri bakagenda bagahuza n'undi wiryiriya mu kindi gihugu cyangwa se ahandi banyuze batiburiya nawe yabaturuka. Noneho rero aho abanyarwanda ba mbere batangiye kugerera mu mashuri birumvikana abambere ni Musenyeri Kagame yewe nanditse n'uburiya mugabo yananyishyizemo ntabwo ari nanjye ngiye nyine ubivuga kandi nta nubwo ari no gusebya Musenyeri Kagame ni icyo navuga na analyse critique hari n'abapadiri Muzungu Bernardin n'abandi bose babisubiramo bavuga bati Musenyeri Kagame muri iyo minsi ya mbere ariko yakoze umurimo ukomeye nibura ni nawe washoboye kutwerekana ibyo byose yahise yandukura ibyo abazungu banditse noneho we anabishyira no mu Kinyarwanda tugiye no kwiga ndavuga hariya bari twebwe n'abatubanjije tukazajya twiga koko ibyo ngiyo byahinduwe mu Kinyarwanda na Musenyeri Kagame ariko nawe abyandi nawe yarabyandukuye kuri bariya abazungu baje mu Rwanda mbere bo babyanditse mu Gifaransa.
Urakoze cyane Faustin Kabanza. Mbere yuko tugira ibindi bibazo tubaza duhereye ku bimaze kuvugwa bagenzi bacu bandi turi kumwe mpereye kuri François Munyabagisha niba tukiri kumwe wagira nawe icyo ubivugaho muri make mbere yuko tujya ku kindi kibazo.
Njye ndi mfite ikibazo gusa nshaka kubaza abashakashatsi bacu akenshi mu bintu byavuzwe numvise hari ikintu cyo gushaka gucukumbura kujya kure mu mizi mu ntangiriro mu binyejano ikinyejana cy'ijana cya mu kinyejana cya cy'icumi cya sinibuka ibintu bya kera cyane nka bimwe bajya bavuga ngo mbere y'imyaka 400 iyo mu bushakashatsi mwifashishije ikigo kera tuzi ko amakuru y'u Rwanda yari yagendaga yahanwaga yahererekanwaga ku buryo bw'imvugo mu mvugo gusa umuntu umubyeyi umuntu mukuru agasigira ubutumwa umutoya bakagenda babuhererekanya gutyo nta nyandiko muri iki gihe umuntu akaba atashidikanya ko ubwo buryo bwo guhererekanya amateka busa naho butagifite abantu mu byo umuntu yakwisunga ngo akureho ubushakashatsi abafasha ababaze bamubwire noneho ahuze ibitekerezo mwebwe mu bashakashatsi aho namwe ntabwo mugwa mu mutego wo kujya gutoragura ibyanditswe n'abandi nabo bahuzagurikaga noneho akaba aribyo muzamukiraho hanyuma ugasanga tugiye kureba ngo dore imizi y'amoko ngo kigihe iki n'iki byaba bimeze gutya na gutya icyo kibazo baza.
Urakoze François Munyabagisha. Ikibazo ubaza ni ikibazo gikomeye nk'umuntu w'umwanditsi w'ibitabo uzi impamvu kibaza rwose. Turumva rero Faustin Kabanza wagira icyo umusubizaho.
Njyewe ibyo ari byose ni nacyo wenda twavuga ko tubuze habuzemo umunyamateka nanditse ndavuga ubifitemo impamyabushobozi ku buryo bwihariye ariko amateka nk'uko twagiye tubivuga ubushize iyo amateka atanditswe ikiba gisigaye comme source kuvuga nk'inkomoko cyangwa se isoko ni ihererekanya mvugo riba ryaragiye ribaho twibuke ko nko ku bijyanye ku mateka y'u Rwanda cyane cyane ajyanye yabari n'amateka nakwita amateka atarayi bwami amateka y'igihugu muri rusange abantu bagenda bashobora kuyasanga mu bitekerezo haba mu migani haba muki ariko no amateka y'ibwami yo afite uburyo yagiye ahererekanywa cyane cyane tuzi ko ubwiru bwagiraga abantu bihariye bagomba kubufata mu mutwe kuva ku mwami wa mbere wabayeho bakabuhererekanya kugeza ku mwami wa nyuma u Rwanda rwagize. Aho ngaho rero niho cyane cyane ntagaruka kuvuga yuko amateka yashoboye kutuzi kugera kuri ubu ngubu ariyo ijana ku ijana kandi n'ubundi bwose ibintu twavuga ko bizwi ijana ku ijana ntabwo ari byinshi ariko nibura nta bagendera kuri kuri ayo mateka yagiye ahererekanywa hanyuma abantu bakagerageza gucukumbura bakagerageza guhuza ingingo nandetse nitwabura no kwibaye kuko nitwabura no kuvuga ku bintu bimwe na bimwe bijyanye na n'icyo twakwita uruvanganzo tuzi nk'uruvanganzo bujyanye n'amazina y'inka tuzi nk'uruvanganzo bujyanye n'ibisigo nyabami aho hose abanyarwanda bagenda bacukumburamo ingingo bagenda bahuza n'izindi bityo noneho bakaba bavuga bati ku gihe iki n'iki habayeho iki ngiki bitavuze ko ariko hashobora kuba habaho kwibeshya nk'uko nabivuze ariko nkaba nibwira yuko nibura hari ingingo ngenderwaho abantu bashobora kuba bafata
umva aho bikomereye nge nkuze aho ngaho uvuze uti hari ibintu by'ibimenyetso hari ibintu inkingi tushobora kuzamukiraho nk'iby'umuvanganzo ariko umuvanganzo nabwo burevuriwa bugenda bwiyungura buhinduka no ku buryo bya bindi bya y'amateka ya kera ushobora gufatira ku buvanganzo bwahindutse hanyuma ukagera no gufatira nka biriya by'ubwiru nabyo harimo ikibazo kuko ubwiru n'ubwiru nyine ubwiru kugira ngo tumenye ibya biru ni uko havuyemo umwiru umwe wa nyuma akabivuga ariko ubundi ntibagombaga kubivuga byari bifite n'ururimi rwabo bihariye rudashobora no rutumvikana abandi batamenya noneho rero kumenya rero ibya kera by'ubwiru ni ibintu biba bikomeye kuko uwo mwiru wa nyuma niba yarabeshye cyangwa niba yaravuze ibintu by'umuvanganzo bye ntabwo dushobora kubimenya noneho ku buryo rero ibyo ndabibaza ndabivuga kubera yuko turimo turavuga iby'amateka y'amoko ariko mu by'ukuri ubwo ndagira ngo nerekane ko hari difficulty yo gushaka kujya gusobanura imizi kujya ndale detaye yo gusobanura imizi y'amoko noneho hakaba hari kugira ngo nsasire wenda ahantu tuza kuganisha ikibazo nyamukuru koko cyerekeranye n'amoko ariko ubwo ndumva kuko ndaze ko ariho kigana
urakoze François Munyabagisha Tarsis tugiye rwose ku ngingo tugiye kuba turetse ibijyanye no gukomeza kuganira ku mateka ariko birumvikana ko ibijyanye n'amoko twagombaga kubanza nyine tukagira icyo tuvuga ku bijyanye n'inkomoko yayo n'amateka hanyuma ariko aho tugira ngo tuganishe no kwibaza ngo ibi by'imyiryane hagati y'abanyarwanda koko mu by'ukuri byakamaze imyaka ingana gutya abantu batavuga batabasha kubwirana bati muzi ko ngeze kuvuga nti abanyarwanda twavutse twakuze twumva abo dukomokaho bavuga ko abanyarwanda ari bene kanyarwanda bivuga ngo mu by'ukuri iyo myiryane ntiyakabaye abantu ntibakabaye bayirenga abanyarwanda ntibakabaye bayirenga ndagira ngo Tarsis tugeze kuri iyo ngingo igana ku kwibaza impamvu n'uburyo ibibazo by'abanyarwanda ibibazo byaca abanyarwanda byakagombye bishingira ku moko bishingira no ku bindi bisa nayo nibyo niyo ngingo tugezeho twibaza tunareba n'impamvu bidakemuka Semana
Jean Claude urakoze cyane nagira ngo abatwumva bajye bamenya n'ibyo tuvuga Munyabagisha aravuga ati umwiru wa nyuma niwe waje kugira icyo atubwira ntabwo yigeze avuga uwo mwiru uwo ari we nkeka ariko ashaka kuvuga ariko izere yuko niba nibeshye ashobora gukosora niba ntibeshye rero nacyo ngo ngaruke kuri icyo gitekerezo uvuga yuko twakuze batubwira ngo turi bene turibene kanyarwanda ariko ibyo ngibyo bifite naho bikomoka hari n'abavuga ngo turibene ngo tubene gihanga cyahanze u Rwanda kuvuga ibyo byose rero ni ibintu nyine tugomba gucukumba tukavuga se koko nibyo cyangwa si ikibazo tutigeze twibaza kandi tugombye kwibaza ese amoko ariho cyangwa ntariho ndashaka kugisubiza mu ngingo ebyiri mvuga ngo ariho kandi ntariho ibyo ngibyo nibyo nanditse mu gitabo cyangwa la mobilité ethnique au Rwanda ntariho kubuhe buryo
ubwo ushaka kuvuga iki
la mobilité ethnique au Rwanda ni igitabo cyangwa nanditse cyasohotse muri l'Almatin gisohoka mu mwaka w'ibihumbi 2013 ishaka kuvuga ngo uruzurungutane rw'amoko mu Rwanda ni ukuvuga ngo hari igihe bamwe biyita ko bari mu bwoko n'ubu ariko watukumbura ugasanga babo ejo bavuyemo bagiye mu wundi bwoko no kuvuga ngo ni ikibazo la mobilité no kuvuga bihinduka umunsi ku munsi ubu ngubu twavuze yuko turavuga yuko ikibazo gikomereye u Rwanda ari abahutu n'abatutsi basimburana ku butegetsi baharanira gutegeka ubu noneho hari abashobora kuvuga bati noneho ubwoko mu Rwanda buriho ni FPL ubundi bwoko buharanira kuzaho ni wenda ni FDL ugasanga tubikubwo
hari n'abavuga ko basigajwe inyuma abatwa
ibyo ngivyo n'ibyo nshaka kuvuga mvuga mu gitabo cyanjye yuko amoko ntari kubera yuko mu gihe cya kera twebwe tutarabaho ari ikintu baheraga ku miryango cyo twavuga bahigiye amoko abazungu nk'uko wasenga yadukoreye integuro nziza yitwereka babifatiyeho ariko amoko ntago ariko ari nk'uko tugende ku gisobanuro bwite nyirizina kivuga amoko mu rurimi rw'igifaransa etnologie ntabwo amoko ari mu Rwanda amoko abaho ryari amoko abaho igihe hari abantu abanaba babiri cyangwa batatu cyangwa barenze badahuje ururimi badahuje idini badahuje n'imico none twebwe mu Rwanda kuva kera ariko abanza bavuze ari nabandi bagiye ubushakashatsi bwagaragaje nta gihe berekana yuko abanyarwanda bari badahuje ururimi bari badahuje idini bari badahuje umuco ibyo bishatse kuvuga yuko rero amoko mu Rwanda ntiyabayeho ubwo icyo ngiye nemeza nkavuga nti habayeho imiryango abasindi abazigaba abega n'ibindi n'ababanda n'ibindi hanyuma bakaba muri ayo moko y'imiryango hakaba hagiye harimo uduce twabafite ubushobozi mu gutegeka wenda mu bya politike cyangwa se mu by'ubutaka akaba ari bo bafite imbaraga bajya hejuru y'abandi hanyuma abazungu baje rero babihindura amoko twagendera ubu ngubu mu modernisme tuvuga ngo etnologikoma antropologikoma ngo namo ariko mu by'ukuri si amoko noneho rero reka ngaruke ku kibazo nyamukuru ese noneho amoko maje kwerekana ko atari reka nerekane noneho ko anari ndibuka mu rubanza rwa Pasteur Bizimungu bamurega muri Première Instance Nyamirambo mu rwego mu rukiko rw'Inyamirambo bamuregaga yuko avangura amoko yabasubije muri aya magambo ninge wari uhari narakurikiye aravuga ngo l'ethnisme au Rwanda est devenu une réalité incontournable nibishate kuvuga ngo mu Rwanda moko yabaye ikintu abantu badashobora kwirengagiza aho bava bakagera ibyo nange ndabyemera bishatse kuvuga iki abazungu bamaje kuza bakerekana yuko hari amoko hari abatyumvishijemo kubera inyungu zabo bwite za politike cyangwa kwikubira umutungo w'igihugu cyangwa kugira izindi avantage kuvuga kugira izindi nyungu bakungukira ku ngoma ya cyami yari iriho biyita ko ari amoko ari hejuru y'ayandi n'ubu ngubu biragaragara nicyo kibazo u Rwanda ruhura nacyo hari abiyita ko ari amoko bafite ubushobozi ntanyeganyezwa abandi badashobora gukora iyo uvuze ngo FPL yishe abantu ubukoze sakirire go wa mugani w'abanyamategeko n'abanyamadini ariko wavuga ngo FDL yishe abantu nta sakirire go bukoze cyangwa refar donc ingabo zahoze kugaha Byarimana ishate kwerekana yuko abantu bashobora kwihisha inyuma y'agatsiko k'inyumvu n'izi bakirinda yuko abandi bashobora kuba kubagiraho kritike yuko babatunga agatoki bityo abo ngabo bakashobora kwiremamo agatsiko abandi bazavuga ngo dore buriya bwoko nibwo bwakoze gutya na gutya ibyo bishatse kuvuga rero yuko njyewe mu byo ngaragaza yuko ubwoko iwacu mu Rwanda ari kuva kera n'ubu ubu sont des classes sociales no kuvuga ngo abantu bafite icyo bahuriyeho umutwe wa gisirikare cyangwa abantu bakomoka mu gaca kanaka bafite inyungu zinizi bakirema mu duco dushobora ku guteza imbere iby'iwabo cyangwa inyungu zabo bakaryamira abandi nibyo nitangiwe amoko.
Semana urakoze cyane wowe nuko nguko ubyumva abatumirwa turi kumwe nabo bagerageze bahereye ku byuvuze kuko niyo ngingo iri butume tuza no kugera ku mwanzuro mukanya wo kwibaza ngo ibingi binyina abanyarwanda basigaye bafata nk'ubwoko hanyuma ngarutse ku byo wanavugaga Semana nuko nyuma ya 1994 abategetsi b'u Rwanda icyo kintu bakunze kugisimangira bavuga yuko mu by'ukuri burya abanyarwanda babishwe nta moko ariho ariko nk'uko wongeye ukanabyerekana ugize uti kubera yuko byamaje kwinjira mu bantu n'iby'abantu babonaga ko mu by'ukuri atari amoko byabayeyo ku buryo ari uko bimeze nta kundi kuntu ahari abantu babihindura ubwo rero noneho abatumirwa bacu mukurikije ibyo Semana yavugaga ese koko dufate ibyo byitwa amoko tubifate nkaho ngo ari class sociale ngo bitewe n'iby'abantu bakora imyuga yabo cyangwa n'ubushobozi ubu n'ubu koko nuko nguko byaba bimeze namwe nuko mubyumva reka uwo tudaheruka ni metri na satwagira mungu ntabwo turakumva hanyuma Emmanuel Senga gukurikire
urakoze mu by'ukuri iki kibazo turiho ntabwo cyoroshye kirasaba gucukumbura kurekure ku buryo mbona abashakashatsi bamwe ibyo bagenda bageraho bishimishije ariko bikaba binasaba ko haba ubundi bushakashatsi bwimbitse gusa icyo umuntu yafata ni uko usanga abanyarwanda dupfusa bigaragara cyane cyane ko nk'uko babikomejeho bamwe basobanura amoko ubundi icyo ari cyo abantu duhuje ururimi tukaba imico nubwo ishobora gutandukanaho gacya bitewe n'uturere ariko umuco mu gusanga ni kujana ari umwe biteye ikibazo ikindi rero kigaragaza ubundi amoko mu bindi bihugu cyane cyane bya Afurika abantu batavuzeho nuko usanga amoko ubundi afite nk'agace atuyemo kihariye mu gipande cy'igihugu ku buryo usanga nyine buti abashi batuye aha abakikongo batuye angaha abaganda batuye angaha abaturo batuye angaha ariko mu Rwanda ugasanga mu by'ukuri twese tuba hamwe tuvanze mu turere twose ibyo bita amoko y'abahutu n'abatutsi twese duhari nubwo dushobora gusanga mu karere kanaka higanje bamwe kurusha abandi
none metri nosa twagira mungu mbere yuko Emmanuel Senga bivuga mbere gato yuko Emmanuel Senga akomeza kunganira wowe ku bwawe ubona ibyo ngibyo nyine muri iki gihe dufata nk'amoko ubona hari aho bihuriye no kuvuga ngo aba ni abagaragarwa ubushobozi ubu n'ubu yewe hari n'abiha kuvuga ko ngo hari abashobora kuba bafite ubwenge buruta ubw'abandi nabyo mugira icyo bintu tubwiraho ngo bitewe n'imirimo abantu bakora
narinje kugaruka mu by'ukuri usanga ibyo bita amoko ntacyo bitumariye kubera ko usanga ahubwo bifite akamaro mu kubikoresha mu kugira ngo abanyarwanda bamwe baryamire abandi byagiye bigaragara ku ngoma zose ari kuva ku ngoma ya cyami kugera kuri za Repubulika usanga inyungu abaturage ntazo bafite ahubwo ari inyungu z'abashaka kuguma ku butegetsi cyangwa z'abashaka kubambura bashaka gukura ikiraro cy'ayo moko ibyo bita moko kugira ngo banige abandi ariko mu by'ukuri nabwo iyo babigezeho usanga bashinze andi moko hagati muri ayo ngayo ku buryo usanga ikibazo ari umuhutu ku ngoma y'abahutu hari benshi banizwe ari abatutsi ku ngoma y'abatutsi hari benshi banizwe ukibaza mu by'ukuri icyo bimaze mu by'ukuri rero uruhare rwa ba Matsimbugo mu kuduca n'ibice narwo rurahari ariko n'uruhare rwacu rw'abanyarwanda mu kugira ngo natwe tubikuririze kuko bamwe bafitemo inyungu mu by'ukuri rero nkeka ko ayo moko yaba icyo na shimangira nuko yaba ariyo yaba atariyo scientifiquement nuvuga ngo aba shakashatsi koko uko babisobanura byabyo bitabyo nika ku mwanzuro wagombye kuba uti abanyarwanda dufite binakwita impano idasanzwe yo kugira igihugu abaturage bose bavuga ururimi rumwe bakaba batuye bose baturanye impano z'igihugu dufite umuco urumwe hafi 100% nkeka ko izo mpano zose twagombye kuzishyira imbere ibidutanya n'ibike cyane wabyitamo ko wabyita iki hari ibyo semana wazavuga amoko wagenda avuka buri kanya no kuvuga uduco udutsiko tugenda tuvuka tugamije kugira ngo dukandamize abandi tubyigihugu cyo ari twonyine ni ikintu gikomeye cyane rero narangiza mvuga nti ngewe mu by'ukuri kumbwira ibyo by'amoko ntacyo bivuze ubuse wajya kugura umututsi Kagame yiciye umuvandimwe uramubwira ngo iby'ubututsi ari cyo bimubwiye hari ukubwira ati iby'ubututsi n'ibikiyiho bavuga ku bavuga uwavuye Uganda wajya mu Buganda bati nabyo ibyo Uganda kivuze bavuga uwavuye na Kivara hari ibibazo byinshi bati hari uvuga umwe garavuge usanga bidusubiza inyuma mu kandi dufite byinshi duhuriyeho cyane cyane rwose imico nibwo hari abajya kure bavuga ati hari utuntu dukeya tubona dusa n'udutandukanye bamwe bameze icyo cyo ariko usanga utwo tuntu ari utarenze nka 10% ku buryo usanga imico mukenda kujana tubihuje twese ku buryo rero twagombye kugira njya mvuga nti hari igihe abazungu wenda batugirira n'ishyari ry'uko dufite iyo mpano y'Imana yo kuba twakora igihugu gikomeye gifite ingufu cyane batabashije kuturyana cyangwa se batabyizemo ngo dukomeze turyane tubashije gushyira izo ngufu zose hamwe twatera kure cyane twaba igihugu gikomeye cyane muri Afurika.
Urakoze cyane Maître Innocent Twagiramungu. Emmanuel Senga, ibintu by'amoko haraho bihuriye n'ibyo na Tarsis Semana yanditse igitabo yakoze ubushakashatsi yakanishaga ku bijyanye ngo na class sociale. Ibi bintu by'amoko haraho bihuriye n'imirimo abantu bakoraga n'ubushobozi bagaragaje mu bintu n'ibi haraho bihuriye.
Urakoze Jean Claude, birahuriye harahari kuko niyo mwibuka biya byitwa guca ubuhake byabaye muri 54 mbere yaho hari habaye guca uburetwa muri 49 uburetwa ubuhake byari imirimo ikorwa n'abantu bayikorera abandi kandi itagamije guhembwa ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko hari agatsiko k'abantu bamwe bagenerwa imirimo bayaka abandi bakayibakorera batagomba kubahemba. Ahangaha rero igice cyagenerwaga iyo mirimo ni ukuvuga cyashakaga abagaragu nicyo bise abatutsi. Niba iryo zina iyo nyito hari ahantu yavuye ibyo ari byose mu mateka hari igihe cyageze mu Rwanda abo bantu bagenerwa gukorerwa bitwa abatutsi bakabagiye nabita ni class sociale yari iri hejuru ifite ubutegetsi bwaba ubwa gisirikari bwaba ubwa politike ni ukuvuga bushingiye nko twaje kubona ko bari bafite n'inka bishingiye ku guteza imbere ubworozi bwabo bakagiye abantu babakorera none abo bakorera bo hagati bitwaga abahutu bivuga ko harimo n'abatutsi batoya batari bari mu rwego rw'abatutsi bo hejuru nabo bashobora kwitwa nk'abahutu bajyaga guhakwa nk'abandi bahutu munsi yaho ntawakwirengagiza ko abantu babumbaga ibibindi abantu baryaga intama muri icyo gihe abantu banenwaga abantu baturaga mu nzu mbi cyane cyangwa ntibagiye n'aho batura bitwaga batwa tubishaka tutanabishaka ibyo bice uko ari bitatu byabayeho abatutsi abahutu abatwa bikagenda bigenwa n'imirimo cyangwa se icyo umuntu yategereza ko byaje no kugira ikintu cyabishimangiye cyane ni imitegekere y'abazungu
ntaguciye mu ijambo no kuvuga ko n'umutwa wazamutse akagira abamugaragira bamukorera akaba umuntu abandi bashobora kuba bashingiyeho mu mibereho yabo kubera ko baza akabahemba nyuma y'imirimo bamukoreye ubwo nawe yabaga abaye avuye muri ubwo bwoko bw'abatwakaba nk'umututsi
usibye ndaka extreme ya busiyete yakoze igikorwa gikomeye cyane yahishe umugore w'umwami none umwami amuhemba yari umutwa amuhemba kuba umututsi bityo agira uburenganzira bwo gushyingirana n'abatutsi noneho abamukomotse bose bitwa basiyete bahinduka abatutsi kubera ibyo bya inter mariage birumvikana
ariko
Jean-Claude.
Emmanuel Senga wakwihangana gato mbere kukomeza François Munyabagisha hari akantu ashaka kubanza.
Mbabarire rwose mbabarire Emmanuel kuba ngo nkuciye mu ijambo. Ndabona ikibazo cy'amoko nifuje kuba nashimangira ijambo rya Innocent Twagiramungu ariko kuri simangira gusa tugaruke kuko tugomba kuzajya tusobanura ibintu abantu bagasobanurwa bakamenya aho ibintu bituruka n'aho bigonganira. Kabiri kangahe numvise mpora mbyumva kenshi abantu bikoma ngo abazungu nibo batuzanyemo baduciyemo amacakubiri ndashaka kuburanira abo bazungu kuko abazungu ni abantu b'abashakashatsi nk'uko Emmanuel yabisobanuye mbere baje bafite imbata yabo y'ukuntu basobanura imiturire y'abantu imibereho y'abantu no ariko mu bintu bazanye ikintu bavuga ngo les ethnies ariko mu cyo gifaransa cyabo bavuga les ethnies bari bafite n'icyo kinirindi jambo mu gifaransa bitaga clan ngibyo by'abazungu bazanye ariko abanyarwanda nibo bafashe ijambo ubwoko ntabwo ari umuzungu wabuzanye ijambo ubwoko si umuzungu wabizanye ikibazo rero kikaba iki byaje bite kugira ngo letuni umuzungu yazanye tuyite abanyarwanda ko aribo bayise ubwoko bayite iki ubwoko kandi bazi neza ko bitandukanye n'ubwoko bwa clan byabye bwa bwoko bw'imiryango ibyo bintu byombi ni realite mu ndimi z'abafaransa Faustin yaje kubisobanura kare biratandukanye ariko bigeze mu Kinyarwanda ejo bundi muri les années 60 niho babihuje babizana ijambo rimwe ngahaho ikibazo kivukiye mu mitwe y'Abanyarwanda ikindi nanone maravuga ngo mbere ya 50 cyangwa icyo kintu uza ngo hari abantu ngo kubera classe sociale ngo bamwe bari abatutsi abandi ari abahutu abandi abatwa Ntabwo aribyo. Abahutu bariho. Abahutu bakaba ari abantu bakorera nk'ubu ngubu n'ubundi abahutu bariho. N'ahantu hose abahutu turahari dukorera abandi bantu. Turi abahutu babo. Abo dukorera ni abapatrono bacu. Umuhutu kera mu Rwanda yakoreraga umutware we. Habaga abatware, hakaba n'abahutu. Umuntu akavuga ati umutware wanjye undi nawe akavuga ati umuhutu wanjye nta hantu ndumva bambwira ngo umututsi wanjye uwo mututsi wategekaga wari muri classe sociale yaje ate abanyarwanda abanyabwenge tumuvanahe ko kugeza muri 59 kugeza muri za 60 kangahe n'amakuru naganiriye nabo bose barambwira ngo ati umutware wanjye iyo abantu bavuga ngo abahutu ngo abatutsi ngo bari batunze inka fo ngo abahutu bakoreraga abandi fo sinivuga ubwoko ndi umuhutu w'umugesera ariko ntabwo data nabyibutse data sogokuru yari atunze inka afite umusozi we atuyeho data ntabwo yigeze ajya gukorera undi muntu sogokuru nta wundi muntu yigeze ajya gukorera mu kiryango cyacu mu bagesera nta muntu wagiye gukora abandi kandi ntabwo turi abatutsi ntitwita ko turi abatutsi kumva ko turi abahutu muri 59 mu bihe by'ibarura mwibuke
bagiye kujya babarura ngo umuntu ufite inkeshatu ufite ibigega bibiri uwo ngo akaba umututsi. Ibyo byaje bite kugira ngo bajye gukora iryo barura byo kwita abantu ubwoko runuru? Ibyo byaje bite? Ijambo umututsi riva hehe? Tugiye muri bya bindi bya bisigo bya bugeni bw'ikinyarwanda n'iki byose. Muzandebere muri ziriya ndirimbo bino ya bisigo bavugira inka mahamba n'iki byose. Iryo jambo umututsi ngerageje nabajije abantu bavuga mahamba bajya bate iryo jambo ntabwo ndisangamo mu bintu byabo. Mu byivugo by'intuzi. Uretse ibi byaje vuba hangaha byo kwivuga byo kugira ngo umuntu ngo ariko nuzamuka najyanye kushakisha ndabaza iryo jambo rivahe.
Nyemerera gato rasu kuguca mu ijambo nuko ikintu uvuze ntabwo ari ni ikintu ka wende umuntu yagira icyo kubazaho kuko bigaragara ko ibyo uvuga ubizi. Ngira ngo tugarutse nko ku mwami hari aho bavugaga ngo izina ry'u sinzi niba baravuga ngo izina ry'ubututsi izina ry'iki sinzi iyo bamwimikaga ntawe ubizi ngo yagira icyo anyunganiraho kuko nzi yuko hari igihe babizanagaho ibyo bintu by'izina niba yego Emmanuel se
iyo bamwimikaga bava ati umwami wimitse uyu munsi ni izina rye bakavuga izina ry'ubwami bati izina ry'ubututsi yariringiri iry'ubututsi riringiri izina ry'ubwami riringiri bashyiraga izina
Emmanuel
yego
nakubwije kuri urumva ibyo ngibyo nanjye narabyumvise ejo bundi nabonye uburyo rwo kwibariza umwami Kigeli muzamwegera aho ngaho hepfo mubaze ibyo bintu azabikubwira ko ntabwo ari byari ibintu abantu bagiye bandika bandukura bagenda bavuga ntabwo ari byo nyamara nimureba ntabwo ari byo rwose
oya umwami Kigeli we yimitswe mu buryo none se yimitswe mu buryo bwa cyami busanzwe
kuko n'umwami umwami ntanu bavuga ko umwami ntanu ubwoko agira
yes
abyumva
nicyo gituma yatanga izina ry'ubututsi nyine akajya mu cyiciro cy'abantu
ni abahutu batangiye kuko muri ibintu byose turimo ndagira ngo ngiye kubabwira ikintu kimwe uretse mbabare gatoya mbanze babwire muzabaze ngewe nabajije ndashakisha ahantu iryo zina ry'ubututsi ryaturutse hari umuntu w'ikibungo wambwiye ngo hari ijambo ngo ikibungo ryitwa ngo gutuka ngo gutuka ngo ni ukwimigra ariko nje kubaririza nshakishije naje gusanga i Bugande bafite ijambo intuza watusi
watutse wavuye
inka no inka i Bugande mu Kigande ijambo inka baryita watusi niba rutusi cyangwa se
no inka mu Kigande ni ngo yeah okay
No, nimureba mu bitabo by'abantuza by'abazungu bagiye bandika ngo watusi yaba watusi ari umututsi bararisanze mu Rwanda ntabwo bari kujya kubyandika ngo watusi ari wumva ko ari consonance iturutse hanze ahandi bari kuza kuryandika baryanditse mu Kinyarwanda ntabwo rero urumva ko byaturutse hanze ni ibintu bishyashya nibintu tugomba gusubirwaho amoko ubungubu amoko ariho nk'uko Semana yabivugaga ariho kuko icyayashyizeho ni iki 64 yayashyizeho urumva igihe abatutsi abiswe abatutsi igihe impunzi zagiye i Burundi bazaga batera barimo bavuga ngo revolisiyo yabaye ntabwo ariyo ngo yabaye ethnique ngo Parmehutu yakoze ngo intambara ethnique aroruke Parmehutu yari yakoze intambara sociale bavuga abahutu sociale ariko impunzi zinyenzi bati no ntabwo ari sociale ahubwo ni ethnique ni genocide bakoze niho batangiye kureka Kayibanda ngo yakoze genocide muri za 64 nawe akora maradresse abasubirisha ifraze murayizi ibarwa murayizi koko isa naho nayo yemera ko ubwoko bwaje abinyine yavuga ngo aspose par impossible que vous parveniez à prendre d'assaut la capitale de votre pays ngo sasorera fin précipité de la race toute voilà les rues aho yavuye muri 64 ngaho ubwoko buzamukije 73 ubwoko burongera buravuga mu gihe muri za university abanyeshuri bafataga bakirukana abandi ngo barirukana abatutsi ngiye uko ubwoko bwaje ukaba wabizamukana n'ama ninuze no rero mu byukuri urebye inosa yabivuze abantu ubwo bwoko tuburya mu iki tuburaje mu iki ubwo bwoko nibubeho abita abatutsi ko bafite impano n'abazungu bafite amafasano babeho bayagire tumenye ko dusangiye umwuka uhuha ukava kundiza ukazamuka gera muri burehera ukamanuka ukazenguka mu bugesero ukaza umwuka bwose tugenda tuwuhumeka winjira mu nyabagisha umuva mu kwinjira muri Jean Claude ukamuva mu kajya muri Rosene ukajya he tugenda tuwuhumeka twese tuba abahutu tuba abatutsi tuba abatwa tuba uko twabakoze kandi n'ureba ubwoko abantu bajyaho kavuga ngo abatutsi nibarebare n'ujya no mu bazungu uzasanga za stereotype za ntuzo za karikature dutanga ngo turavuga mu batutsi cyangwa mu bahutu n'ujya mu bazungu naho uzazisangamo nuvuga yuko baba bahutu usanga mu Rwanda uzabasanga no mu bazungu mwibuke ntuzarezo harare zotimis uzabasangamo abazungu bafite amazuru manini n'abandi bafite amazuru mato abazungu bafite imbavu ndende n'abandi bafite ingufiya abazungu b'ibisore n'abandi b'ubuntuza abo hose uzabahasanga muri Afrika hose uzabasanga bene abo bantu ariko ikintu nongeye nkubwira muzahasanga nuko umwuka twese duhumeka n'umwe nicyo kintu twagombye kumva noneho bya bindi byo kurwanira amasahane twitwaza amoko ibyo bintu tukabiriharira abindangare
François Munyabagisha urakoze wari uhereye aho Emmanuel Senga yarageze ariko se Imana yarasabye ijambo sinzi niba tutabaza kureka Emmanuel Senga akakomeza igitekerezo cye keretse wumva bigana mu neza muri uwo murongo sema
nshatse naharira inda ya bukuru Senga hanyuma nkakurikiraho
urakoze Semana kumariye umpaye inda ya bukuru nari ndimo gusobanura nyine mpereye ku buhake kubwagaragaye hagati y'ayo moko yombi abahutu n'abatutsi ko tuzabyirengagiza aha ndetse mu nyandiko ya Emmanuel Nduwayezu wafite rwose n'ibintu biri documenté ni ukuvuga ko hari ahantu atanga extrait y'ibaruwa ya Musinga yanditse ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu 1914 yayanditse avuga iki yayanditse avuga ko byari ikibazo cyerekeye abahutu badashaka gukora imirimo babyimbye umutwe ngo badashaka gutanga amakoro aravuga ati abo bantu tugomba kubashakira aho tubafungira biri mu gifaransa ndabimo kubihindura vuba vuba tugomba gushaka aho tubafungira ndetse bakitegura gukubitwa ibiboko 25 uzabyanga icyo gihe bazamunzanire hano bon
n'inyandiko authentique ni ukuvuga ni inyandiko y'umwimerere kuko hari uwabyumva gutya akavuga ati wenda n'ibyo bamuhimbiye hari icyo watubwiraho ni inyandiko y'umwimerere irya bita donc un écrit authentique ku buryo ubu hari hari uwakumva ubivuga gutya akavuga ati wenda n'ibyo bamuhimbiye hari icyo bitubwiraho
ya ni biri muri titre ndende sinzi ngo yenda nazareba ukuntu nyohereza ariko n'extrait y'ibaruwa ya Musinga umuntu yenda yashaka muri izindi za dokima yo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu
Emmanuel Nsenga
buretse nkomeze gato mbanze
nakantu gahita kinjira aho ngaho urahita ukomeza
yego
nuko no mu gitabo cya Ian Linden le christianisme au Rwanda
yeah.
Kapiteni urya mudage kwa kapiteni Bete wari mu ntuza wari mu Rwanda nawe harahavuga kuko mu butumwa mu nyandiko yatanze aravuga ati abahutu benshi baza kuvuga ngo abatutsi barabaryamira ngo bakabuza uburenganzira bwabo ati ko abahutu aribo benshi kuki uhora baza kundegera abatutsi nuko ayo magambo iteka akomeza kuyagarukaho nako konyine ashaka gushyiramo
te rwose ahubwo ugize neza kuko byavuzwe n'umurezida wasuraga interimu witwa Mao Wittingenzi avuga ati nyine asubi arebye wowe yarishyiye mu guverineri jenerali w'Afurika w'Afurika oriental wari uri i Dar es Salaam ariko kwa komantera amubwiye ati nitutitondera ikibazo kiri hagati ya Watutsi na Wahutu aho Watutsi bashaka gukandamiza Wahutu kandi 97% ku ijana ati tuzagira ikibazo cyo kuzabona ko turimo kuyobora eneta itare eneta de droit bon ibiro bikaba bivuga iki bikaba ko muri za 1910 ndetse ubwo dutegereje n'imbere gatoya Watutsi Wahutu byahozeho ntabwo ari ibintu byahimbwe muri za 60 za 40 Watutsi Wahutu byahozeho ni reality kandi basobanura n'ukuntu abo Watutsi bategekaga Wahutu Watutsi babaga ari abantu bafite inka nyinshi ndetse biriya ubuhake bwaje ku buryo bworoshye cyane Abatutsi bashaka kugira ngo inka zabo zibone ahantu zizajya zirisha none bagasaba ko babona Abahutu bahinga bakavuga ati bari abantu tugomba kubasaba ko baza gusinya kontra y'ubutaka bashaka guhinga bityo ubuhake baratangiye naho ubundi ubutaka bw'inka zacu bazabumaraho ikibazo cy'Abahutu Tutsi cyatangiye cyabayeho kuva kera yende ikibazo umuntu yavuga wavuga uti Abatutsi baturutse hehe niho dufite ikibazo usibye ko hari abasobanura ko baje bemigira bamanutse muri Ndorwa baturutse muri Ankore ubwo n'abandi bakabijyana kure aho niho hari ikibazo kuko nta nyandiko zifitwe zihari ariko la realite ni uko Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa babaye mu Rwanda babayeho mu Rwanda yenda uko bikoreshwa mu rwego rwa politiki niho hari ikibazo niho twebwe tugomba kugorora ariko bitatubuje gusobanura ko ibyo bintu byabayeho ko amarorerwa yakozwe no kugoreka imibanire y'ayo moko cyangwa se iyo miryango tuvuge ari atugeza ku bintu by'intambara ayo bya bindi abantu baprofite bagira ngo badivize purenyi ariko byabayeho niko ni amateka kandi turavuga amateka nyine ntushobora kuyahimba
urakoze cyane Emmanuel Senga Semana wari washatse kugira ikintu
garukaho ndemeranya n'abano tumaze kungurana ibitekerezo bose yuko amoko ariho ariko akaba ari ibintu byavutse mu gihe kiniki bikagira n'ibisobanuro bitandukanye bitewe n'ibihe ubu ngo bishobora kuzagira ibindi bisobanuro bitewe n'ibihe nkagira ngo ngaryo ku kintu nkeka ko ari Fosse wakivuze mu nyandiko ye kandi wanakigarutseho biriya bintu ntago njya mbiha agaciro karekare no kuvuga ngo hari bantu na neoretiki mubyo nanditse nyine mu gitabo cyanjye ku ipaje ya 29 nibyo ngaruka nkerekana yuko mu kinyejana cya 19 abo bazungu baza muri Afurika muri rusange yose hari ideoloji ebyiri zo kumenya ese bari abantu tugiye dusanze tugiye gukoroniza ese bagira roho ni abantu dushobora kwizera dushobora gufatanya nabo cyangwa bashobora no kuturwanya hari rero imvugo ebyiri zavugaga ngo hari ibyo twita muri etinoloji monogenisme et polygenisme ni ukuvuga ngo abantu bakomoka bose ku muntu umwe kuri Adamu hanyuma none abandi bakavuga ati no hari ide ya evolutionisme bashobora kuba bakomoka ku bantu batandukanye tudashobora kuba twamenya aho bakomoka ariko ntabwo bose bakomoka ku muntu umwe bakomoka ku muntu umwe bashobora no kubyara amatugane ntabwo ibyo byemewe ibyo rero nkeka yuko ari byo byaguye mu mutego na Alexis Kagame akajya mu murongo w'abazungu akemera yuko ngo mu Rwanda ngo abantu bose ari bene gihanga bakomoka ku muntu umwe ariko nyuma yaho muri abo bene gihanga akerekana akoresheje mitoloji no kuvuga ngo mitoloji sinzi ukuntu nabivuga remyite no kuvuga ibintu bitigeze bibaho akagerageza kubiha isura yuko byabayeho yuko bishobora gutanga
ni nk'umugani
akerekana yuko ngo habayeho umututsi nubwo abyerekana kerekana ko ngo yafashe icyansi akagenda agiye ibwami agiye kureba Imana hanyuma we ntasitare akaza kugezayo icyo cyansi cy'amata umuhutu we akaza gutwara icyo cyansi yagera mu nzira inzara ikamwica akicara akakinywa icyansi cyose akakimarira mu nda ye ukaba abagisambo ubwo no kuvuga ngo hari ibyo abuze kugira ngo agere ku cyo cyari kigamijwe umutwa we ngo yarasinziriye anasitara icyansi kirameneka amata ntiyashobora no kuyabogora nuko bimeze muri rusange bishatse kwerekana yuko izo ntuza izo mvugo ebyiri izo ideologie ebyiri monogenisme na polygenisme byagize ingaruka cyane no muri Afurika muri rusange noneho bigeze iwacu mu Rwanda Alexis Kagame abishyira yerekana yuko abantu bose abanyarwanda bavuka hamwe ariko bakaba baragizemo ibice bitatu bitewe na recarité morale no kuvuga ngo hari abafite kwihangana hari abafite ubushobozi buruta ubw'abandi n'abandi buciriritse n'abandi bari hasi cyane ibyo bintu rero nibyo byakuruye n'amakuba nibyo muzungu Bernard Muzungu yagarutse haramubwira mu gitabo yanditse avuga ati ibyo bintu kuvuga ko abo bantu bafite karite kurusha abandi ubivana hehe nibyo rero byanigishijwe nibyo byabaye intandaro muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri ntibabikosora ngo nibura babyige babishyiraho akabazo karekare
semana aho tugiye gusoreza ubwo rero mu gusoreza ndagira ngo nabandi rwose wenda nkure kurangiza ariko ndagira ngo nabandi dusoze tugana kuri icyo kintu cyo cy'abantu bashatse gutsimbarara ku myumvire ko hari ubwoko buruta ubundi kuri ibyo bintu bijyanye n'ubushobozi
se Jean-Claude
akomeze mu gusoza kwanjye rero navuga ngo mu ngoma zose uko zasimburanye ibyo bintu ntago byabuze hari abumva yuko bafite ubushobozi recarité morale ziruta iz'abandi ibyo ngibyo bigomba guhinduka ubu ngubu hanyuma noneho ese koko u Rwanda rw'ubu abanyarwanda b'ubu ari abatoya ari twebwe ubu ngubu turimo kuganira twiteguye kongera gukora andi mateka mashyashya gucukumbura ibyo bintu kubihe isura nshyashya ibyo tutumvikanyeho twe kugumiza kubikururiza ibyo twumvikanyeho ari byo biba amateka yacu icyo nicyo kibazo gikomereye imiyoborere y'u Rwanda cyo gikomereye u Rwanda rw'ejo hazaza
urakoze cyane Semana François Munyabagisha wari watse ijambo sinzi niba bifata cyane kuri ibyo Semana yavuga kuko udaherutse kuvuga ni kuri ndavuga yuko Faustin Kabanza udaherutse kuvuga ariko twahina noneho buri wese agafata akajambo kagufiya tugana ku mwanzuro ibi by'amoko bikwiye gukomeza gukurura imyiryane kandi umwana agaragaje ko mu by'ukuri n'ibyitwa amoko yego niko ko tubifata ubu ngubu nta nicyo wenda abantu twabihinduraho hari umuririmbyi wajyaga avuga ngo amoko n'uturere n'Imana yabiremye niba ariyo yakosheje muzayibibaza byakagombye gukomeza gukurura imyiryane no kuba intandaro yo kwicana yego François Munyabagisha
urakoze Jean Claude icyo nashaka kuvuga kihutirwa vuba ni uko mu by'ukuri amoko atera ibibazo kubera ko mu by'ukuri hari ya afunitswe mu bintu bya complexes sinzi ukuntu nabivuga mu kinyarwanda ariko hari complexes de yugo complexes tugenda dukuririza zituma dukuririza ibintu tukavuga ndafata nk'urugero nk'iyo situation ya Semana mu mwanya amaze kuvuga ibyo ngo o Kagame ngo yaba yaranditse cyangwa abazungu bavuze iriya mite ye yavugaga
Musenyeri Kagame Alexis
niba iriya mite utayemera urabivugira iki urabyize garurira iki ntubyemera sibyo niba umuntu yarasaza akajya hari akavuga ibintu bitari byo nawe ugiye kubikuririza ngo
niba yaribeshye
nta nakiriho niba yari yaribeshye nta nariho nta urabigarurira kubera iki
ntubyemera niba harabifashe nk'ukuri niba hari ababifasha kuri ni ukugira ngo ababibona ukundi batange igitekerezo François Munyabagisha
iyo uvuze iyo uzanye ikintu kitari cyo ukakirepeta
nubwo wabuvuga ngo iki kintu ngo ntabwo ari cyari gukomeza kukirepeta buryo burimo ukinyegeza ukigisha ntabwo ari byiza rero hari ikintu utemera niba batakizamuye ngo bakizane noneho ubone kucyataka wijya kukizura wowe
ariko Frank Munyabagisha nkave Perex uzi ko twemera rwose icyo bita ubwisanzure mu bitekerezo tukubahira umuntu uko yumva tukaba twajya impaka nawe tukamwumvisha wenda twebwe ibyo twumva bifite ishingiro ariko nawe tukamutega amatwi ibyo bintu ntabwo ariko bikwiye kugenda koko
hano turi muri mu ishuri natwe muri VPLX turi mu ishuri
mu
ishuri rero turimo ni ukuvuga yuko turaganira ntabwo mubwiye ngo yigire ibitekerezo ariko ku gitekerezo azanye mweretse nanjye igitekerezo cyanjye cy'uko niba hari ikintu ntemera kitari cyo gishobora gukomeza gukururiza ibintu bitari byiza icyo kintu ntabwo ari cyiza kukizura kukigarura cyane cyane ko na nyiracyo wakivuze atakiriho
ntabwo agishyigikiye kivuze nyine ko Kagame yagikoze
iyo ukigaruye ugikuririza ni nk'abantu birirwa bakuririza ngo kanjogera ngo yagize intuzi usanga bene ibyo bintu bikuririza complexe ugasanga abantu bigize abahutu bagize de complexe bikagenda bibahingamo de complexe nk'ibyo bintu byo kuvuga ngo umuzungu yaraje ngo avuga ko ngo abantu bamwe ngo batorewe ngo bafite ubushobozi bwo kuyobora eske nibyo niba atari byo niba ubyemera ko ari byo ukora intambara yabyo koko
dukorera umwanzuro wawe
hari benshi bakibyemera ariko hari benshi bakibyemera abo babyemera ntabwo ari byo
ihangane gatoya dukora umwanzuro buri wese dukurikije ikiganiro uko cyatangiye naho turi kukiganisha dusoza buri wese akora umwanzuro w'iminota ibiri hanyuma rwose kuko ari ingingo ndende twazayigarukaho pe hanyuma buri wese nagukorera umwanzuro kuko icyo tugamije ni ukugira ngo haboneke umuti w'ibibazo kuko ni nacyo gituma tuganira Frasco Munyabagisha ijambo turabigusubije tugana ku mwanzuro buri wese minota ibiri
umwanzuro na babwira ko mu by'ukuri amoko abaho atabaho ikintu nemera cyo nuko u Rwanda rwatangiye guturwa n'abantu bagenda babyara uko bagenda babyara bagenda batura imisozi baza kuvamo amoko ariya gihanga ibyo ndabyemera ari amamoko y'ibiryango yangwa hari umugabo witwa Sehene Antoine yabikoze ubushakashatsi yerekana ukuntu mu by'ukuri ayo moko ariyo moko makuru ariyo moko y'abanyarwanda noneho Nyagahene nako urakoze
Nyagahene Antoine
ubundi ibindi avuga ko amoko akuririzwa n'abantu bize nibo bayakuririza nibo bazana ibibazo byayo ayo moko rero twayabarira mu bantu bize gusa noneho abaturage bo ku misozi bo amashyano dukururana nayo mwayo niyo arabagwira yabagwira bakiroturuva gutyo ariko mu by'ukuri iyo tujya gushakisha abahutu n'abatutsi cyangwa abatwa n'abaki bose abakiga abanyenduga tuzabasanga mu bantu bize babandi bajya bavuga ngo barwanire ubutegetsi nyamara si n'ubutegetsi gusa ahubwo ni ukurwanira ibintu batumva ibyo ari byo nge rero nkabona ko ikibazo aho kiri ni ukumenya mu by'ukuri imibereho twabaho gute twabana gute dusibe tureke kuba bene umugabo umwe tureke kuvukana tureke tugira amoko menshi aba uko yaba kose ariko turebe ikintu kimwe gusa ese umuntu ya buri muntu wese yabaho n'undi akareka n'undi akabaho tugaturana mu Rwanda tugaturana ku isi umuntu akabaho ashaka akiyita icyo ashaka uko yishakira ariko atabizizwa
urakoze Francois Munyabagisha metrino sa twagira mungu ubwo uheruka kuvuga wasaga rwose n'uwakoze umwanzuro uwerekana ko mu by'ukuri ibi by'amoko ababizanamo imyiryane ari urwitwazo kuko n'abitwa ko bahuje ubwoko bitababuza yuko iyo myiryane ibagaragaraho ufite akantu gato kongeraho mu ntero urimo wakongeraho hanyuma tukajya ku bandi batumirwa nabo basoza
urakoze cyane ko nakongera ugacyigishwa gato nuko by'abazungu by'abanyarwanda mu kugira inyito batanga yayo muko no kugeza kuyasobanura hari ibyo bita stereotype mu gifaransa stereotype ni ukuvuga nk'ibyo bagenda bavuga batabafite imico imeze gutya bafite ubumenyi bumeze gutya abandi badafite aba bafite ingufu zimeze gutya abandi badafite ibyo bintu nibyo bigenda bitumunga twagombye rero kubirenga kuko ntago biduteza imbere noneho tugafata ibyinshi duhuje tukanshyiramo ingufu tukubaka igihugu tukubaka isi ahandi hantu hose dushobora kuba ibindi byose byakwitwa moko byakwita iki hari byinshi kuko bishobora kugaragaza ko nayo moko ariho ariko ikibazo icyo akoresha mu rwego rwa politiki cyo cyagiye kitugeza kure n'ubwicanyi buteye ubwoba tutagombye kuraga abana bacu butagombye kuzagaruka tukabasobanurira ko buri wese yagombye kwishimira icyo ari cyo cyangwa yumvamo cyangwa icyo bamwitirira ariko ko uburenganzira bwe bwo kubijyamo bugomba guhagarara ku kubaha uko abandi bameze cyangwa se biyumva cyangwa bashaka kwiyita noneho buri wese agashaka kubaha igihugu kubaha aho ava mu Rwanda kugira ngo igihugu kizatere imbere.
Urakoze Maitre Innocent Twagiramungu. Mbere yuko twumva n'umwanzuro mugufiya wa Faustin Kabanza Semana mu magambo make cyane nawe wagira icyo usorezaho?
Magambo make afata yonyine ikintu cya mbere ko anabwira François Munyabagisha n'abandi batangwa bafatanyije ikiganiro ndetse n'abanyarwanda n'abanyamahanga n'abantu benshi ntabwo kuba abantu batemeranye igitekerezo cyangwa se ari ibintu byakoze muri iyo migani ntabwo ari impamvu yo kuvuga ngo ntibivugwa tugomba kubivuga ubwo tukabiha ibisobanuro tukabireka noneho abantu kugira ngo batazagwa mu gihirahiro bakazagwa muri wa mutego iyo ibintu bitavuzwe bikurura urwikekwe n'andi magambo bazabiha isura itariyo icyo nicyo cya mbere cya kabiri ndavuga ngo mu gitabo cyanjye ndavuga ngo amoko ntago yazanywe n'abazungu mu Rwanda niho mvuga ngo ndabivuga mvuga ngo rezeti ils ont été repris dans l'hierarchie traditionnelle des classes sociales et encore dans les castes pour réfugiés en Éthiopie. Donc on va dire ils ont été amoureux. Abanyarwanda bari babifite. Kuko butandukanye babiha inyito zitandukanye. Abazungu rero baje bafashe ibyari biri iwacu hanyuma noneho bo babyita etini ariko noneho twebwe turabyemera. Nshatse kuvuga yuko rero ntabwo twagombye kwitwaza ngo abazungu batuzaniye ibyo ngibyo ngo noneho twirengagize responsabilité dufite. Icya gatatu ni ukuvuga ngo wowe bavuga ko uri umututsi nawe ukabyiyumvamo ukumva yuko ufite le carte morale ufite ubushobozi ubumenyi busumba ubw'abandi badashobora gupfa bagezeho ukumva yuko ngo ari impano y'Imana yaguhaye kurusha abandi nabo bakumva bafite ipfunwe yuko uriya barenze badashobora no kugera kuri urwo rwego ibyo ngibyo ni ibintu tugomba guhanagura mu mitwe yacu tukabiha indi sura tugashishoza ari abanditse ari n'abavuga natwe ubu ngubu tuvuga bakaduha kritike bakaduha ibyo batekereza hanyuma tukiyubaka nk'abanyarwanda bahuje igihugu bahuje idini bahuje ururimi bashaka kubana mu mahoro n'ubwubahane ubwumvikane. Murakoze
Tarcisse Semana. Mbere yuko tuza kugera ku watubimburiye muri iki kiganiro Emmanuel Senga Faustin Kabanza ni ingingo yikozeho ubushakashatsi wadukorera umwanzuro muri Mateya.
Umwanzuro natanga nuko cya mbere cyo ni iki kibazo ni ikibazo kirekire cyane wenda twagerageje kuvuga twebwe uko tubyumva ndetse nta nubwo ibitekerezo twari dufite ku mutima cyangwa se mu mutwe byose twabigaragaje twaseruye gusa nyine nkaba nakongera kuvuga yuko iki kibazo cy'amoko uko byagenda kose kuri iki gihe cyatugejeje ku makuba akomeye muziko hari genocide yewe nanditse mu nyito iriho kuri iki gihe baravuga bati ni genocide yakorewe abatutsi hanyuma hakaba n'abandi bavuga bati natwe abahutu twarishwe bakagaruka nko kuri iriya raporo mapping yakorewe yakozwe na ONU ntabwo rero kuri iki gihe twavuga ngo wenda aho ngaho nanditse twanagaruka no kuri cya kibazo cyangwa se ku byo kuri ya gahunda ya Leta y'u Rwanda ya Ndi Umunyarwanda murumva ko iki kibazo turiho ni ikibazo kigenda rwose kigaba amashami hirya no hino njye nkavuga intuko byagenda kose kuri iki gihe kuvuga ngo ikibazo cyatangiye wenda kitaramuko ariko ubu ngubu cyahindutse amoko nkavuga rero nti abanyarwanda bageze naho bari abategetsi bakizanye cyangwa se iki ariko cyageze ubwo cyinjira no mu mitwe y'abantu kugeza ubwo abantu bicana nkavuga nuko byagenda kose kuri iki gihe abanyarwanda nibo bakongera bakajya hamwe bakaganira bakavuga bati se iki kibazo cy'amoko tugihe iyihe sura kuko uko byagenda kose ibibazo bijyanye na identite ni ibibazo biremereye twebwe dushobora kujyaho tukihandagaza tukavuga ngo ariko umuntu mu mutwe we wamaze kugiye kwiyumvisha ko ari umututsi akiyumvisha ko ari umuhutu undi akiyumvisha ko ari umutwe cyangwa se bakanabimwegekaho ariko bikemerwa bityo ntabwo ushobora kubihanagura mu munota umwe ni ibintu bya cyane cyane ko byanatugizeho ingaruka koko ni ngombwa yuko icyerekezo byafata cyose ni ngombwa yuko haba habanje kubaho ukuri habanje kubaho ubucamanza nyakuri mu biyita ari abatutsi mu biyita abahutu no mu biyita abatwa hanyuma nk'uko nanabivuze mu nyandiko iheruka navuga mu nyandiko ntoya n'ubu iri ku mbuga za interineti bivuga ngo ese aho kuba umuhutu no kuba umututsi cyangwa umutwa ntiyaba ariyo mahirwe y'u Rwanda icyo nashaka kuvuga ni uko uko byagenda kose icyerekezo cy'amoko aho abanyarwanda bazashaka kukiganisha nuko bazabanza bagakemura ibibazo ayo moko yabajyanyemo umunsi rero bazaba bamaze gukemura ibyo bibazo mu kuri noneho nibashaka abanyarwanda bazavuga bati mureke ibi byaho tututse twa tubireke twitwa abanyarwanda cyangwa se bati twebwe turagumana ababishaka tumwe twitwa abahutu abandi twitwa abatutsi abandi twitwa abatwa ariko twubahe buri wese mbere na mbere nk'uko n'umuririmbyi yabiririmbye ntabwo ari ukumwamamaza umuntu abanza yumva kumva ko undi ari umuntu wo kubahwa wenda na mbere y'uko yaba iki n'iki ngiye akaba ari aho ngaho nasoreza murakoze
urakoze Faustin Kabanza Emmanuel Senga
urakoze Jean Claude kimwe n'abambanjirije ndumva iki kintu twita moko ni ikintu gikoreshwa ku nyungu za politike nubwo iri tandukaniro hagati ya hututsi twa ryahozeho n'abazungu baje bakabishyigikira ariko ikigaragara nuko bari bagamije nabo inyungu za politiki kugira ngo babashe kubona ikintu kibafasha kuyobora abanyarwanda babakolonize ku buryo bworoshye icyo tugomba kujyaho twebwe nk'abanyarwanda tugomba kwemera kugera ku ngingo yumvikanisha ko ubwisanzure bw'umunyarwanda bugomba kuba bwose umuntu atarebye ubwoko aturukamo ikindi tugomba kugeraho ni ukugera ku cyemezo cy'uko nta muntu uzagira inyungu zihariye yikubira kubera ko akomoka ku bwoko ubu n'ubu ahubwo hari hakwiye gushakwa uburyo yenda nk'abanyarwanda byagenda bibava mu mutwe hakoreshejwe yenda nk'amategeko cyangwa se urwego rw'uburere mboneragihugu bakabumvisha ko iki kintu bikizemo ko kibatandukanya bamwe kibaha ubusumbane gusumba abandi kigomba kuhavamo bagasigara bumva ko ari abanyarwanda iriya politiki ya Ndi Umunyarwanda ni uko bayikoresha ahubwo ijyamo ni nka gatoki ni uko bayikoresha ntabwo ikigamije mu by'ukuri ariko hari hakwiye kuba ikintu kiburere mboneragihugu muri ubwo buryo murakoze
urakoze cyane Emmanuel Senga iyi ngingo rero ni ingingo ikomeye twazashakira n'undi mwanya tukongera tukayigarukaho byanadushobokera tukabona n'abandi bantu bakoze ubushakashatsi kuri aya mateka y'abanyarwanda n'amoko yabo ni ingingo abantu baganiraho inshuro zirenze imwe zirenze ebyiri zirenze eshatu nkaba rero mbashimira mwese ibitekerezo binyuranye mwatanze no kuba uko twaganiriye ubu hari ibyo tutabasha kumva kimwe nabyo nyine nibyerekana ko mu Banyarwanda tugikeneye kuganira no kungurana ibitekerezo buri wese atega mugenzi w'amatwi Emmanuel Senga tukaba twari kumwe muri iki kiganiro ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika François Munyabagisha hakurya mu kindi gihugu cya Canada hanyuma Maître Innocent Twagiramungu akaba ari mu gihugu cy'Ububiligi mu gihe Faustin Kabanza ari mu gihugu cy'Ubufaransa Tarsis Semana ari mu gihugu cy'Ubusuwisi njyewe ndi Jean-Claude Murindahabi ndi mu gihugu cy'Ubufaransa nanjye hari abo twari twifuje kuba turi kumwe nabo muri iki kiganiro ariko umwanya ntiwabashobokeye hari kandi na mugenzi wacu François Xavier Nzabamwita twari twifuje kuba turi kumwe nawe ntago byamushobokeye tuzaba turi kumwe nawe mu kiganiro cy'ubutaha mwese rero abadukurikiye turabashimira kandi ntimukazuyaze rwose kutwunganira muduha ibitekerezo kabone naho byabinyuranye nibyo mwumvise tubararikiye rero ikiganiro cy'ubutaha mukomeze kumererwa neza aho muri hose
Amateka y'u Rwanda ikiganiro cya radio Urumuri.